sawirkii toban iyo nay saddex. Dad badan oo Yahuud ah yaa way ankooyeen in Iise usi badbaadiyo, laakiin markaas iid ah dadka Talyaaniga ayaa hukumii jireen meelun. Talyaanigana waa dadka oo isku tallaabta ka godbeen, laakiin raja yaa lahaayeen dadka Yahuud ah taas ba'dishay. Iise lamaadood way ankooyeen, waynika areen nan muugadi anaga ununa aragan hertiisin arageen madiidhimadi ba'dishay. Saasna waynika ari walaa ku aragni kutubka Ilaahay in lik agri sidaas. Madii Muuse dadka ma'alin an ahay way gori walkisaabsan Iise sanada badan ba'dishay. Taasna way lik arki in Iise usi rafaadi doono dhimadi doono, laakiin eebbahay dhimashada kasoo ambihi doono, boqortooyadii eebbahayna geli doono. Taasiyaa run ahaati kitaabka madii la fiiriyo. Saas darteed yaa Iise nafteed walaaki badbaadi dhimashada inii usi noolaado. Ununna waa inu kufadee in sidaas aaminno sidii unun aan noolaano.